Hey.
Nasta.
Swear what? We when I me. Pasi bila we. Tamu hainoki. My baby, ongeza moto. Manjonjo mavitu yako, umesha nroga. Najiona, navyo zama zama, dona koma. Haya mapenzi bwana, oh sweetie, ukiniacha utanikomo. Nimeingia mazima na sasa nishapo. Ukiniacha utanikomoa. Mengi ya mazima na sasa
nakufagilia. Baby nakufagilia. Baby
another love song nijue cha ukweli vile kitu wiko date
me.
Mekua nikitwa kukuchambua vibes zako zenyewe pia ni mystery.
I swear you a mystery girl.
Out of everybody kwani nkona nini, tell me why you had to pick me.
Tell me why you had to pick me.
It's like I was stuck in the past kani safirisha vya matoka mystery. You miss me when it's shown that could round up quick. Ilikuwa noma back then when I was down that ditch. Taught me the true meaning ya kukwamilia na yokani yako siachilie if you found that miss. Baridi na joto kwa misuli. Nasiati kwa mangwariti, ijoto nkia bamburi. Kamwe sita kusaliti, we mtoto sini mzuri. Twende mbaka eternity in my photo tukitulis. Yeah. Sandy beach sipping all that maji ya madafu.
Maji ya madafu. Shots.
Wacha ni kupeleke marima hapana watu. Cause baby, ukinyacha utani komo. Hapa nimefika bila wesi wezi tobo. My baby nikikosa unanikosoa. Na kaime kunaisi usifiche. Izi ndo moments ya tutaki zikupite kumbende.
Baby
Nakupenda sana.